mere
muri
nimugorobana naniwe kubavugisha kubera abantu bari benshi mbona nta kuntu
ibyuka ko ntaye ijambo narangiza nka kubura
oya ndimo kuvuga nuko nanirwa kuvuga
oya navugaga iby'ejo nimugoroba ngaho ijambo ni ryawe uri muri studio
bya nimugoroba nananiwe kuvuga kuko hari abantu benshi kandi nkabona ntari bubishobore kubera urupfu rwa Karegeya rwanyukije urwa Denintare Karegeya yarizwe n'abantu benshi amatelefone abanyamakuru hehehe bandika kuri Facebook bari kwandika ibya Karegeya Karegeya yapfuye ariko anyibutsa urupfu rwa Denintare wapfuye nk'ikimonyo ntawigeze avuga ko yapfuye kandi nawe yari icyo Karegeya yamurusha nuko yajyanye umutwe we ariko undi yamwishe nk'umugome amuca umutwe ntacyo yamugize igihe barebaga umupira wo muri Afurika y'epfo yamwishe asa igihe barasaga Karegeya bimenya hari hashize nk'imunsi umwe cyangwa ibiri ndashaka kuvuga Denintare
ngo Karegeya kandi Karegeya
oya baraze Kayumba barasa Kayumba barasa Kayumba
yego
barasa Kayumba barashe Kayumba undi amaze nk'iminsi ibiri nangwa itatu amutemaguye
umbabarire gato nenda nibutse abatwumva yuko atari ubwa mbere yenda urwo rupfu rw'uwo munyarwanda
umukongomani w'umututsi wahunze Kabila ahungira kwa Kagame Kagame amwicisha umupanga niba ari umupanga niba ari n'ibisusinzi ariko ari nimugoroba rubanda rugenda
nze nkubwire gatoya ndagusubiza ijambo ndabyibuka ko ntabwo yenda nubwo uvuze ko urwo rupfu ntabwo baruvuze icyo batakoze ntabwo baruvuze cyakora cyane nk'uko bavuze urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya ibyo nibyo ndamwibuka umusaza ibintu bye byavuzwe kuri BBC gatoya abanyamakuru barabyanditse ariko icyo nzi kiraditaho icyo gihe we yabaga itaranatangira gukora igihe yapfuye ndabyibuka kuko n'igihe yapfuye ni umusaza wari umujyanama bavuga ko yari umujyanama wa Laurent Nkunda niba ari byo ubwo ndaza kuguha ijambo yenda uraza kutwibutsa neza uwo musaza jyewe rero by'umwihariko nzi ko twamuvuzeho gato cyane koko kubera ko amakuru twari dufite nayo atarahagije urupfu rwe koko rwabaye urupfu rubi urupfu rutavuzwe cyane kubera impamvu z'uko muri Afurika y'epfo icyo gihe hari imipira y'isi imipira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru noneho baza kumwica ndetse banavuga ko yari yagiye i Bugande ngo kubonana na General Kayumba ariko ibyo bintu twaje no kubiperereza tunabibariza nyir'ubwite njyewe naramuhamagaye kuri telefone ndamubaza nise uwo muntu mwarabonanye birashoboka aravuga ati njyewe uwo muntu njyewe muzi kera muzi aya mama nama asanzwe buri gihe mu za ntambara za Kongo kera yenda twaba twarabonanye n'ahandi ariko ntabwo njyewe kuva nahunga ndavugana n'uwo muntu ibyo bintu nibyo bita mu cyongereza pretext ikintu cyo kujya kwica umuntu ariko witwaje ikindi ariko ntabwo mu by'ukuri nta nyungu zari zihari zo kugira ngo babeshye ko umuntu yari yamaze no kwipfira ukuntu yapfuye rero wavuga uti niba ari ibyuma cyangwa niba ari ikihe amafoto ye ni amafoto wanditse muri Facebook muri Google ukandika uti Denintare Semadwinga ushobora kumubona ni amafoto kuko ateye ikibazo ni umusaza abantu benshi bavuga ko ari umusaza w'umunyamahoro hari n'inkuru twigeze kwandika mu binyamakuru mu muvugizi irasohoka twandikira n'amaradiyo asariya ya BBC ariko kubera impamvu zari intambara niba arizo muri Middle East cyangwa se muri kariya karere niba ari uburasirazuba bwo hagati bari hari impamvu yatumye izo nkuru batazigarukaho cyane kuko amakuru yo kumenya urupfu rw'uwo muntu yaje ibyo byamaze kurenga ariko hari ikintu kimwe nshaka kukubwira ndaza gusubiza ijambo hari abantu bamwe twagerageje kugira ngo dusabe abantu bo mu muryango wa Denis Semadwinga baduhe inkuru nyayo batubwire n'urupfu rwe n'ukuntu yagiye gushyingurwa kuko twumvise ko hari n'abantu babujijwe kujya kumushyingura kuri Goma abandi bagahamagara abandi bakababwira bati nimujyayo na akazi
kari
muriteranye na leta Kigali ibyo twarabyumvise ariko mu byukuri hari ibiganiro byinshi turimo gutegura bijyanye n'urupfu ubwicanyi bwa Kagame kandi dusigaye dufite radio igera mu Rwanda bwo kuvuga ngo dusigaye dufite ndavuga ko hari radio abanyarwanda benshi basigaye bakoresha b'ingeri zose igera mu Rwanda abanyarwanda bashobora kuyumva icyo nagusezeranya cyo nuko yenda ku bantu bafite amakuru nyayo atari ayo twagiye dusoma kuri urwo rupfu rw'uwo musaza yenda abigomba kuzavugwa bikavugwa abantu ariko bafite amakuru nyayo bakazaza bakatubwira urupfu rw'uwo muntu ndetse n'icyo yari yaba yarazize kuko twebwe icyo tuzi nuko abakomando baragiye bamusanga aho yarebaga nawe umupira kimwe n'abandi binjira mu nzu bamaze kukanga umwana w'umusore wari urinze urugo rwe umuzamu barinjira bamujombagura ibyuma barangije barataha ibyo niyo ayo niyo makuru twumvise ni nayo yanditse niyo yavuzwe nibyo koko kugira ngo atavugwa icya mbere cyo uravuga uti yenda ntabwo yavuzwe nka Colonel Karegeya ikimwe nuko uriya musaza yabaga muri Congo hari igihe abantu benshi batanamuzi Karegeya kubera uruhare yakoze muri iyi politiki y'u Rwanda yatumye amateka ye umunyarwanda hafi wa umunyarwanda yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa wakurikiranye politiki y'u Rwanda Karegeya muzi nibaza ko byaba rimwe mu mpamvu yenda bavuga uti publicity cyangwa se kuba ibintu byaravuzwe mu buryo butandukanye nibyo ibintu Karegeya yakoze abanyarwanda benshi barabizi kandi bikaba bituma nabo nyine koko bavuga bati muri iki gihe urupfu rwe rwabaye tugomba twese kwifatanya tukareba ibintu yakoze yaharaniye ariko namwe uruhare rwanyu n'uruhe n'abandi bantu bazi urupfu rw'uriya musaza bagomba gukusanya ibimenyetso bagakusanya amakuru nubwo atabimenyetso bakazashyira hamwe bakaganira noneho ku mfu nk'izo zose kugira ngo imfu zose zakozwe na Perezida Kagame zimenyekane zishyirwe ahagaragara maze azabazwe byinshi ijambo ni ryawe
aya nabashije nzayabaha ariko nk'abashobora kuvuga na Karegeya amahirwe afite ni radio yanyu kandi akaba yarashinze iri huriro nyarwanda yaba yari we wenyine wahungiye muri Afurika y'Epfo na Kayumba gusa byari kuvugwa ariko bikarekeraho ariko kugira ngo abicyogere amenyekane niyi iradiyo muyishime ifite akamaro uwo musaza aba ushoboye gutanga amakuru umuryango umuzi ko nta kintu bavuga bari kwa Kagame amakuru bampaye banyongorera ubwo nari ndi mu Rwanda bambwiye ko n'inshuti ze bari baziranye ntabagiye kumushyingura abandi barabibujijwe nimujya kumushyingura muratahaye Ntare ntabwo yamusabye akazi muravuga ko Karegeya azira wenda kuko yomukujeho akava ku perezida ariko Ntare ntabwo yomukujeho ni umunyekongo ntiyigeze amusaba akazi uretse kuko Kagame azi ko yari umujyanama wankunda kandi nibo bamushatse ba Kagame nibo bamushatse kunda ndiye ashaka kurengera abanyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda bari bararenganye bagiraga imikangi abandi batayifite imikangi ni bariyeri mu kinyarwanda bamubwira ko kuko inkotanyi zafunguye amaso y'abantu zifungura n'amaso y'abatutsi bo muri Nord Kivu niko navuga kuko bari abafashije ntibigeze babaza umushahara njya numva abaganda bajyaga bavuga ko batabahembye kandi barabafashije ariko abanyekongo ntibigeze babaza umushahara wari uwo kubafasha ngo nabo bigobotore ingoma ya Bakabira na Mobutu nuko bakuyeho Mobutu hagasubiraho Kabira akaba ariwe ufite inkoma amashyi nkuko kagamaze ifite akica tanica amazi muzaba yagiye atwikisha amapine abana yamariye sinavuga aha ikananga barenga magana ane ngo bagiye kwiga ubukoloneri yabatsinze ariko izo nkoma amashyi ntawo kumva babivuga babihingutse deni yarandikaga ntiyigeze asaba Kagame akazi yari amaze gufunga nkunda amushyira muri ka gatebe ko muri ya nzu we ntiyamushyize muri pirizo ndakubwira izo nabwiwe kuko nanjye nari ino ntabwo nari mpari ariko nyuma yaho nagiyeyo bambwira ko bamubwiye ngo nayoboke nakorane na Ntaganda arababwira ati korana na Ntaganda ngo avange ingabo ze na Kagira nkorana na Ntaganda inte ko mwafashe Nkunda nta kosa yakoze kandi mwari mwaradufashije none mukaba mumujyanye murabona ndi bukorane na Ntaganda ntibishoboka njyewe narakoze nakoze akazi kagaragara nakoranye na Mubutu n'abakoranye nawe Kinshasa mana we umbabarire ndarondogora umbabarire n'abanyumva bose bambabariye ndahina amagambo kuko mufite abandi benshi none rero icyo ndeba kuko yamenyereye kumena amaraso n'abatuma deni ntiyendaga kumukura ku perezida deni ntacyo yari amugize ntiyashoboye ngo amufunge nangwa amukubite n'urusasu ararumwima baramutemagura umutwe bawushyira ukwawo yamenyereye kumena amaraso y'abantu abo yikeka n'abo tikeka yabonaga kode ni ntarari umutwari ki kwari uko yamenyereye kumena amaraso n'abatuma Kagame si ujyana umupanga ngo ajye gutema abantu si we wazanye umugozi ngo aho tore karegeya afite abakorana nabo bajye bamenya ko Imana ihora ihoze Imana irahari iri kubareba ibyo wari gukora bazabyiturwa uwicisha inkota nawe azicwa nayo ni ku ijambo ry'Imana ribivuga none bajye bamenya ko Imana ireba yamenyereye kumena amaraso hari abo yicisha amasasu hari abo ari gisa hari abakorera ibindi bibi mu Rwanda ntibavuga ajya kukubwira akongorera kandi muri mu nzu mwembi akongorera akagira ngo nzitumva hari bambwira ngo urupfu rwa Deni banyongorera bambwira ko batigeze banarira nta bantu b'inshuti ze bagiye kumuhamba yagiye guhambwa ikongo icyo nahari navuga arusha Karegeya nuko yagiye guhambwa wabikongo Karegeya we nta wamujyana i Rwanda none rero uwo nguwo wamenyere kumena amaraso ntabwo amena yabo yikeka gusa amena uwo ahuye nawe wese arayamena n'abamukorera none uravuze ngo ikiganiro kizabaho kuko sinzamwibagirwa ntaho kwibagirwa abantu bapfa batyo ntaho kwibagirwa urupfu rwa Karegeya cyangwa urwa Deni watemaguwe aho bagiraga ngo interahamwe nizo zitema none si interahamwe nizo zamutemye aho yapfiriye si munsi y'ikigo cya polisi iminota itatu kuva kuri polisi abazi Gisenyi ni munsi ya Erika ho buhoro ikigo cya polisi kiri nko haruguru kugenda n'imodoka ni iminota itatu baratabaje ntawabatabaye baje amasaha birashize abaturage ahubwo bamaze kuhuzura kandi bagiye kumwica barasa mu kirere abaturage baba polisi ntawagiye kuvuga ngo mbayo masasa avugiye barasa mu kirere abaturage birukira mu mazu kuko yari hagati y'amazu baba barumvise wenda induru z'abana bavugira mu cyumba nangwa umuzamu we bakingiye mu nzu mu kazu ke baramukingira niba bari bitwaje ingufuri niba bari bitwaje iki bamukingira mu kazu ke baramufata baramukingirana bamwica ari muri sitari arimo kureba umupira baramutemagura none urupfu rwa Karegeya rwamunyibukije nuko Karegeya we yajyanye munumvise ngo yabyimbye n'ijosi ariko uko biri kose ijosi rye rimuriho kandi yenda kugaruka na Deni ntiyenda kugaruka n'abandi bose yishe ntibazagaruka ariko Imana irahari
niteze yuko ibi bintu nuko nyine tuba dufite gahunda nyinshi ariko ibiganiro n'ibiganiro birimo gutegurwa ariko bisaba kugira ngo abantu nk'amwe n'abandi bazi imfu nk'izo ngizo z'akarengane bazishyire hamwe kandi icyo radiyo yamara ni ukugira gusa ngo zishyire ahagaragara ububi bw'abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bwa Kagame n'abandi bameze nka we bujye ahagaragara. Ibyo rero tuzabigarukaho, ndagira ngo icyo nagusaba gusa ni ukugira ngo uzongere numvise ko umusaza afite n'abana bari abana bamwe babaga hanze n'abandi nabo babaye imfubyi kimwe n'abandi bose mwagerageza gushaka amakuru nyayo noneho twebwe tukazashyira ibintu byose ahagaragara kuko ibi nibyo byanditswe bizageraho bizanigishwe no mu mateka. Nubwo yenda wibaza ko byarangiye, ibi ntago birangiye na Kagame aribeshya, no mu mateka y'u Rwanda bizigishwayo, ariko igihe abantu batabivuze babizi bagahisha ukuri aho niho ikibazo cyiza. Ariko twebwe twiyemeje kugira ngo dushyire aya mabi ya Kagame ahagaragara, kandi ndashaka kubwira ko mwakurikiranwe n'abantu benshi cyane kuri radio ubwo n'abatari babizi icyo kintu bacyumvise, kuko abantu benshi baraho barakurikirana ibiganiro bya radio itahuka benshi cyane muri iki gihe. Urakoze rero, ubwo naho ubutaha ndizera ko icyo kiganiro nikigera tuzasubira kandi tuzagutumira n'abandi bose bibaza ko baza bafite amakuru nk'ayo ngayo.
Mbese uragira ngo kuvuga baho ngaho n'abari mu Rwanda niko bavuga injuti abo uza amagambo y'imvaho bari uruhande rwa Kagame wumvuke wibuke wa wundi wakubwiye ngo ntumuvuge izina, ariko niyo atamuvuge izina umuzi usobora kumenya ijwi rye.
Oya, ntacyo wowe ubwo tuzategereza.
Yarayapfuye umusaza bakoranaga witwa Rezirabwoba nk'ejo avugira kuri radio BBC ngo u Rwanda rufite amahoro asesuye. Nta nubwo yagiye kumuhamba.
Kandi
barakoranye i Kinshasa, baraziranye.
Rwanyindo
ni Rwanyindo n'inshuti n'abana be n'inshuti z'abana bacu.
Rwanyindo se niwe Ruzirabwoba cyangwa nuko yendi zina?
Nuwo ni nde bamwise Abanyarwanda.
Yitwa Rwanyindo, ndabizi ni ikiganiro yatanze kumva nimva narakiyumvise. Urakoze cyane rero.
Ngo bafite amahoro kandi yari yarayapfuye, ngo bafite amahoro asesuye kandi bakoranye Kigali bambe i Kinshasa bari baziranye bari yewe umenya n'amaniversite yarayirangije uwo musaza hari.
Icyo baba bashaka kuvuga ni ukuvuga ko abantu baba bazize ubugizi bwa nabi cyangwa se hari abajura babishe, nicyo ngicyo gituma bashaka abantu nk'abo ngabo bakavuga bati n'uriya muntu w'inshuti ye dore ibyo yavuze, none se twebwe muradushaka hiki? Ibyo rero ni ukurya amaraso n'ubugambanyi n'ubufatanyacyaha. Iyo utekereza ukajya kuvugira leta, kandi mu by'ukuri Rwanyindo ajya no kubivuga nawe ngenda nabyibuka ntabwo yari mu rwego rwo kubivuga, ariko reka nze nkwibutse yuko ibyo atari byonyine gusa. Ejo bundi ibinyamakuru bikomeza gushaka Mugambage ngo agire uko yavuga ambasaderi w'u Rwanda mu Bugande, agire icyo yavuga ku bijyanye na n'urupfu rwa Colonel Karegeya ndetse na gahunda zose bariho bashaka gukora. Mwabonye ibinyamakuru ko byandikaga bivuga yuko imiryango ye ishaka ko umukecuru yavuze kuri BBC uyu munsi umukecuru wa Colonel Karegeya ndaza kubashaka.
Namwumvaga agira ngo bamuzanire.
Ariko noneho bashatse ambasaderi Mugambage kuvuga, nta kintu yavugaga, ni umuntu bakoranye, ni umuntu babanye, agaceceka gusa ntagire n'ikintu yavuga ati nyabuna ibi bintu birababaje nifatanyije n'umuryango nibura wa abasigaye. Nta muntu n'umwe mu bantu hanze ari ba ambasaderi cyangwa se n'abari mu gihugu babanye na Karegeya, turumva.
None ni Karegeya ejo n'abo ngabo ntibirirwe bikubabaza. Agira nkunzise, agira inshuti, agira uwamukuriye se.
Ejo ni
ejo nabo ngabo barimo kwanga kuyuka.
Urakoze cyane. Maze rero ndagira ngo mpe ijambo n'abandi bantu.